Me don't made it.
Unajua na kupenda mara mia. Unajua sipokona na umia. Ile kwamba ni wapo mbali na wewe, itashinda. Tazama picha ya wewe. Ile kwamba ni wapo mbali na wewe, itashinda. Tazama picha ya wewe. My boy, nakuita.
Unanita, my girl, unanita.
Nakuita, my boy, nakuita.
Unanita, my girl, unanita. Bamba, watu shangae Mumbai, kijidai, wako niko low bed. Umenikaba kama tai, baby look so nice, wish you make me high, yeah, yeah. Asubuhi nipe chai, tusafiri paka maxi, minari tila dai.
Nakuita, my boy, nakuita.
Unanita, my girl, unanita.